know that I'm the best.
Climax Entertainment DJs. Climax DJs.
DJ Climb Radio.
Only why they see the boss in the building. Then I chill out in my finest DJ Shanti 254.
Kusanya nyanyanga mwenzako usijiwezi. Nikipofu na papasa juu yako. Naisi ya kuna amani sikukona nyumbani. Moyo unajia watafarani. Kuchi kuichi chumbani aziishi kichwani. Hasa pali ukiwa mbali nami. Chochea kuni kwa kishindo jiko lako ni mimi. Unipe joto joto pezi kwenye baridi. Tanganana na unitobaki na wesito kwa chumpeke. Shika shiki lio sini aje mimi chunga sini teke. Kani imi kwa kuna zimbata. Kitafune unavyo utaka. Kiuno sindi machakacha. Terebuka unavyo utaka.
Yeah.
DJ Shanti 254.
Baby, you're sticking like a pineapple.
DJ Klein.
I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daddy? Baby, you're my addiction. I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I can stay for a long time. Hey, hey, a long time. When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so strong on the bed.
Climax Entertainment.
And laid back slow jams.
Listen, feel, meditate, lose yourself.
Penzi lako ni asali, tatuliza boli. Nazunguka, zunguka, natembea, tembea. Penzi lako ni asali, tatuliza boli. Nikapenda kila kitu, you're so beautiful. Nusu malaika, nusu mtu we. Unajua sana kuva. System yangu meiteka. Kumbe, siku paswa kujichosha. Kumbe, nisingeji hangaisha.
DJ Shanti 254.
DJ Klang Radio.
Natumai upo salama. Eleona ni chukia. Ata jina na mtakisikia. Mekifiri upweke umetanda. Nasiku kama hii na kukosa sana. Kona imekifiri upweke umetawala. Hasa siku kama hii, na kukosa sana. Natamani ningekuona, angalau siku moja mwanzio ni na kutu la mabusu. Natamani ningekuona, angalau siku moja mwanzio ni na kutu la mabusu.
No, una
causa en la vida.
Shorty, I'm a shiki magoti. Nile shim komboti. Oh, mi mwenzako imeshankolea, my baby boy. Oh, ukienda zako minta nyongonyea. Oh, mi mwenzako imeshankolea, my baby boy. Oh, ukienda zako minta nyongonyea.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizoe.
Acha kiwali zambe.
Mangara haya kuingiza ujue inapotokea.
Acha lizambe.
Unapenda vya giza giza kama ujanizoe.
Acha kiwali
zambe.
Go down this one to my first.
Na jina di kumbe weza wana yamba.
Okay.
Kila kitu unatamba. Wajigamba waniona duga gamba. Nilipoteza muda na ukaringa. Kanyo na mjinga na umeharibu mipango. Nilispendi muda kuwa chini. Hili ni kuwini umenitupa hambo.
Kukubena sababu. Moyo meupa maumivu. Hata bila sababu. Moyo meupa gadhabu. Kukubena na sababu wanipeleka. Kutaputa wanipeleka. Kukubena na wanipeleka. Kutaputa wanipeleka.
DJ Shanti 254.
Nitatulia nikikona. Ni wapo ubavu ni mwako. Nadeka kama mtoto kiwa kwa mama. Natulia nikikona. Tabia umenibadilisha. Wosi zote kwisha. Jeuri ndo kabisa. Nimechenji. Now feel kijanicho.
mapima.
DJ Shanti 254.
Utaji yu. Oh, mwaka utachina.
Klang.
Sulileta kunyanga. Oka uku ikunitisia. Unondoka, unondoka. Kama daradara zakari yako. Inatoka, inatoka. Adharani unanisusia. Uropoka, ropoka. Ama domora koshimora cho. Ya kutoka. Na kwa tarifa kuzwezi kwanguka. Mana nishapata pa kwegemea. Mnapendwa. Nasoko na vyo jideke. Uka yako ya kuba. Mweza kona ninyonyeke. Kukutendwa. Na kusikia kwenye bomba. Nasena na enjoy. Kara. Mpaka. Nataka kisho. Kara. Mpaka. Anipaka kutoma ya tatu. Kara. Mpaka. Na ukeswa na kena. Kara.
Nipechele usinipechuya. Matipele tuliza kupa. Usiji ukani upitiri. Unisha kupa vyote vyako. Ulayana mauta mandato. Ulayana.
Niteke. Niteke.
Jima alimwagia kondo no oh 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 tena waokoa makahaba baba kuna walongo wa meno saba baba ni swachi baba gani
I mom ah na kufa oi wiki do
the best entertainment DJ Climax DJ
Shanti 254
DJ Climax.
Wine into the top, me love the way them body going on. Bang, bang, bang. Up in the rave, the girl misbehave. And the man them be like you. Bang, bang, bang. You like me, I like you. You want me, girl, I want you to. You like me, I like you. You want me, oh girl, I want you to. Bad girl, me digging this. Nothing bad girl, you are the wickedest. Bad, wickedest. And the way you go and girl, you finish it. Girl, I hope that you date me. Cause you captivate me and you activate me. All night long. There's no debating, girl, don't keep me waiting. It's a 5-star rating.
Aya tem de tetem. Oh, mama tetem. Tipo, tipo tetem. Oh, mama tetem. Aya tem de tetem. Oh, mama tetem. Shuka chini tetem. Oh, mama tetem. Aya tem de tetem. Oh, mama tetem. Tipo, tipo tetem.
Gentle
vya kikweli kweli, vijiso vyao visio na haya, wivu wa songe wenye kejeli, waficha nyeti kwa vijibwaya, bendera yapata upepo, nilichotaka kisha timia, tunasubiri kuiona pepo, kwa vile jaka tutonukia. Ex nenda salama, wasalimie habimada wabohu wenye blichi, mwenza kona mpanyama, haitomi ya na ileta kama ikiwa bichi. Ndiyo masa kisheka mbole mbole,
sifanya sira pole pole, pole pole, dunia nataka stare pole pole.
Nikikupiga na kucheke tu, sija miss mikasibu. Miji na mengi nauliza kako salama tu. Umenikosa najua ndo maana bado kubita. Unampamba tulo naye la bado unanikumbuka. Hujoza nini shida mbona? Swajabu kushindwana vijembe moja kwa moja kalme kuibia figo mama. Kichovunguni soni shagoma kunama. Nishakata utumwa shika msini zako nenda. Silete noma, punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita. Yeah. Kwa chana ndo tajuta utadhani ugomvi na Hitler. Bato la kimbio zako tazikumbuka. Na kuomba sana kakwa chana tuachane kwa watu wazima. Soma noma utasema ndo watu wa kwanza kwa chana. Awe mwisho kupendana, undo mfano kutemana. Soma ili masini watu pengine tutakutana.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, funny boy.
Jokes aside, it's now time for some serious African music.
Oh yeah, oh yeah.
Haba!
Wana kutoka na nini, wakati levo zako hawapati. Mbwa wa uswahilini, tena koko hawangati. Una marashi mwilini, wao shombo la samaki. Ya kwa kunyuzi tisini, zao zinafika mpaka laki. Tuna wachoma kama nungu nungu, wanakesha kama sungu sungu. Baby Jackie Chan mtundu, adina kuimbi ya kizungu. Girl you have that thing and I call you pin. Girl you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Girl you have that thing and I call you a queen. Girl you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, so I know. I just want inside you.
DJ Klein Radio.
Only why this is the boss in the building. Then I chill out in the my finest. DJ Shanti 254.
Sogea, sogea, wakwa kwa kange, opa, potea, kapotea. Goma isambe, yo kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wame ya kosea. Wame kuja kusima kumbwa na chochea. Wana upepea, moto kolea, kolea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao, haya. Zima na mtandao, haya. Sema nao, pigia bao, haya. Sisi sosa, size yao. Funja vigenge kabiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheze umevalia msuri. Tatu mwagia razi utatualibia shuguri. Mugi vizuri ulizia wana nitaga nguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke ulie jishike yachie. Wezangu na mie kache ni mtulie. Shika kamata sukuma. 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 Shika sukuma. Shika kamata sukuma.
Nilie na ya na kasoro. Yali mimi pase viporo. Ulinyasa totoro. Bila ya godoro. Benzi kiberiti. Siwezi kusaliti. Yes, sabuni miejiki. 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 Maji mweza keko. Oh, tucheze kidalipo. Oh, uko ulipo. Oh, salamu sikufikie. Yameandikwa maandiko. Usibamboka usilambe mwiko. Oh, kurude kwako ni ndoto. Hakusitakia jirudie. Nile naye kwa
kwa siku mara tatu. Kama mgonjwa wa homa, nikiumwa napona. Dozi nzuri ya nini lekona? Pezu kalifika ngozi ya chatu. Vya kupika ulichoma, pezu kaliunguza. Unataka kurudi hapa na mana. Nilia na ya na kasoro, ya nini nipase piporo. Ulinyasa totoro, bila ya godoro.
DJ Shanti 254.
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako. Baby, usinichukulie poa. Mama ditete, baby. Mti mwema nipigwe mawe, sababu yako. Baby, wapinzana nanichora. Na vinaona, nimeipata, nimekwisha. Haina utaka kukubisha. Uje tukwe mapipa. Tule bata delisha. Haina majoto. Haina kukule mapoto. Haina kukubisha peti. Haina baby we wa moto. Wa moto.
You're so hot, hey. You're so
bebe nataka weningune wa mapenzi sina shaka kaka sheme yusha pata wafuma TV yono haja ya taraka tunao tunao wacha wapige domo tunao si wapagi promo hao hatari achana nao na menipata mekwisha haina utaka kubisha uje tukwe mapipa tule bata delisha haina majoto haina tutonge mafoto kena nikuvishe pete final baby we wa moto wa moto. Unachanganya hata kama nitakosea usininunie baby na mie bana si unajua mwanadamu na mie na unavyonidogesha ukija kuacha mwenzako nitayutia utanitoa.
Habari za mchini kwani nini? We, natoka na mimi kwani nini? We, mchezo mchezo na baby ya mimi. We, tulipotoka na jua ni lini? We, sema kweli, nishampata, nishamnasa. Alafu sasa, na kwenye bedi mtama swa. Chuma mimi, ila sumaku ishanasa. Pelekeni angaza uwe mshauri na sasa. Anavyo, zumbusha, iko kiuno. Mimi, ndo, nazidisha mikuno. Wanaokutaka sasa, wanavyo wafatia michuno. Kwana wapata usingizi wakisi.
Mr. LG.
tuna kwa kikia kazi mtumwa mapenzi wendi umefunga funga la umenionyesha njia kipenzi sina budi ni kushukuru asante asante wapano sema kupendwa siwezi tini na nyota ya kunguru na vyodeka katoto kadogo ukiwa kifuwa njete ona njonjo zako na mikogo ukiwa kitanda njete napendeza kishavu kidodo pila ubiria njete napenda unavyo menya muogo kitenge kisani nipakue hey, amenikolea mapenzi sibanduki ngongo
Marhaba, marhaba habibi Tundakomba mangala kupachua oh, Mahaba, mahaba ya nzidi Kindi muchanga cha kuchachua Zamu zaituni Tundala peponi nalila Gemu ya sakafuni Tunadundisha na kipira Napewa penzi sabuni Inalo ntakasa madhira Unitahani hayuni Mkali watatu bila Upepo wapwani Umenipeleka bara Niongoze usukani Kwenye penzi barabara Wakati wakotamba
Ashua, hey. Ashua, ashua Ashua
Onge baby jishongo doe
Ashua hey. Ashua ashua hey. Ashua
Na roza ozi wa ume
Ashua 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 Ashua
Lolololololololo
Ashua hey. Ashua ashua hey. Ashua
Tu achume mafaka shume
Kweli Mambo mazuri hayataki haraka Haraka mm-hmm. Kwa dua nimesubiri Nimepewa nilichotaka Nilichotaka mm-hmm. Pezi nina linogesha Nampa mchichale Nono vya kunenepesha Sambusa ya nyama tele Kisha na mchangamsha Na mcheze ya segere Mwale kuji nenge musha Ukuna piga kelele Upepo apwani Umenipeleka bara Wewe wangu usukani Kwenye penzi bara bara Wakati wako tamba
Ashua, ashua, ashua
Onge baby nishongo ndore
Ashua, ashua, ashua Ashua
roza uwa u
Kipiga stress na kupiga nga Na hata maybe Kuni play unani play On unani cheza nga
Mina saka ela Letu penzi Nisije kukera Na kuenzi
Nyumba maji yote nimeriba Na mavazi uzidi umbika Na nikunja sura kunitisha Ona penzi lako limekuisha
Baby twende pole pole
Yote umelipa
meniba na mavazi nizidi umbeka mda wako ndio utaniridhisha penzi la kwa pole zikuisha
baby tele pole pole
Tajua utamu wa penzi Unanisume Nataka kazi wezi kazi Kuti tena darasani Kuti tena darasani Ukasome
Mweza kumi international game Uza uswazi Sisi tole imbacho Nafanya za kibabe wezi show zangu Kika kutoa jasho Machi ya kisima unachuta maso kusimama Kipewa karoti emu tafuna soku munya Na ukiona bakora
Lia, lia
Ila unanishangaza bidada
Na kiti ya nunda
Kuti tena darasa nyoyo Masoma mengine weawezi ata kutoa roo
oh,
Mama mama kumbwi
Kato wako
He kumbwi kumbwi
Kato wako
Ae mwali
Sura yako ya upole inanivutia.
kukutika mwena pole najifunia.
Oh, tupe ane mapenzi iwachome, na kama namba waisome, hata tukigomba na wasione, washike jembe wakalime.
Mapenzi mazuri kukutana wawili wanopenda, sizidishe washauri, watasababisha tuje kugombana. Ae, angalia shepu, kawe masepetu, angalia jicho, amisa mubetu, karangi kake, Elizabeth Maika.
First and foremost, I gotta say, thank you, Jehovah, for giving me Samantha J. Thank you, Jehovah. Baby, come, baby, come, baby, come, baby, come, roll in my Lambo. Baby, come, baby, come, baby, come, baby, come, roll to my lingo. I'm gonna hold you tight, oh. I'm gonna hold you tight. Baby, let me hold you tight, oh. Let me hold you tight.
Shanti 254.
Chavimbe bichwa Walma ikanipatia Anastahiri sifa Chumba kizima chanukia Uturi kajifisha Vidore nasimamia Ukingoni nafikishwa Nani kosha mwili Kwa maji ya madafu Yendo kocha Nana nifunza kucheza rafu Anichua tumbo langiri Kwa mafuta ya karafu Majabu, majabu, penzi lake lajabu Majabu, majabu, mahaba yake ajabu Majabu, majabu, penzi lake lajabu Majabu, majabu, mahaba yake ajabu
Poda. Fanya mambo yako na kungoja Moyo umesha taka mina fata order Wezi kukata kiu maji kwa kisoda Message sent, shika, kamata Kama unataka mapenzi yako, hapa chaka, chaka, chapa, chapa. Wakituona wanatapa, tapa. Umeka kambi maeneo haya, wanasema uwazuri meota pabai. Never die, never expire, tusicheze mapenzi ya moto fire.
Akama mapenzi safari, mikwako ishafika na pokwenda. Au kama bahari, obasi nifuze kuongelea. Na unge kwa mchezo siwe kamari, au kubeba maji kwenye tenga. La mbele yako na kula kiafu. Wala mie, sina mwingine tena, wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chenga, chakufikwa na pete. Wala mie, sio ni mwingine tena, wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chenga, chakufikwa na pete.
What you do for the love? Give it up for the love. Give it up for the love. Mimi bana chechemea for my woman. Bahari nitaogelea for my woman. A real man care for the woman. Nana weza kukosea kama human. Takufanyia changes, takupatia mapenzi, takutungia tenzi, nikuimbie, nikusifie, ujisikie. Uko na mie, sogea nikuambie. Siwezi acha kiti chako mtu wakalie. Siwezi vunja moyo wako staki umie. Yes I do, I'm telling the truth. My heart and my love will I give it to you.
Aka mama penzi safari, mikwako shafika na pokwenda. Aka mama o basi nifuze ku.
Mba yangu sio Magufuli ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganya Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu minya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazape, sina mchongo kachawa. What I believe, ilo mandino lo. Yupolo mpaka moyo, haka uka vipande. Kwanza mapenzi ya mesalwa bumbi, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde ya memshinda shankani. Adiza nyama na bumbi, atulea tuende chumbani. Nikupe mogu wa jangombe, kisiginu kiwe megani. Baby ule ni, misweza kikuzunguka. Kupe kabla kuja pambazuka. One night is dead.
Kunde boy, squeeze kupenda penda, kumepitwa na muda.
One night is dead.
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuda.
One night is dead.
Usijidanganye umemkamata mtoto wa mjini. Magoli mengi samata, hata uzame chumvi. Ila kuna waze wa migodi, awabonga gihodi. Ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kumbe yuko lodi. Uza kona jaza mimba, boko jimu na jaza body. What I believe, no money no law. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambofu. Hakuwaga mchoyo, kutu miguru pande. Kwanza mapenzi mezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde ya memshinda sharukani. Sio unakunywa tuma pombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby all I need, misu zagi kuzunguka.
One night is ten.
Yani nipeni kupe, kabla kuja pamba zuka.
One night is ten. Sikusi kupenda kwenda na penda.
Kupenda ni vitendo, si maneno maneno. Yona kupa kitengo, wakufika malengo. Umesipa mapengo, kwa upendo upendo. Ebwana wana singo, hanseni vikao vya sendo. Mana, wembo na kujuza. Mama, na shukuru.
kuza chanda mapete na kutunza ananga moja ote wabuza ina umesha nisimai na yo 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 love mama yo 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 na umesha nisimai na yo 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 love yo 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 love yo 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 sayari ngepita kimondo oh, na majungu ya kibongo na usiape time ya kutibu wenyongo no, mana mrembo na kuchuza mana na shukuru umekuza chanda chema pete na kutunza namba kunja ote wa buruza na umesha nisima na yo 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 love na yo 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 love na yo 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 love your love your love na yo 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 love na yo 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 love na yo 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 love your love your love
Wakereketa, tunavyopendana nawe wanasubiri pendo kuvunjika watasubiri sana we kitambo mizizi nimeshakita nimeridhika nawe usijali wakikuita kimada
mama we wapoteze
bezi lako risasi umenimada
kisha kufa kwa kove
inawauma uma tunavyopendana mimi na wewe inawauma uma uma inawauma uma uma inawauma uma uma acha roho za wazi waume
inawauma
penzi letu la kibabi wivu wanatuonea
inawauma
wanalewa makonyagi si tunapiga belea
inawauma
chuma changu cha doshi vyao vikaragosi
inawauma inawauma
tuache watatizike situfate yetu tuwachore
kwenye pesi tumakinike tusiwaruhusu wasogele.
Insta tukiposti vipicha picha na vi emoji vya makopa kopa, ringisha ama deka deka, Alexi waone kidoda doda.
Inawauma uma uma, inawauma uma uma, inawauma uma uma, tunavyopenda nami na wewe, inawauma uma
kunde moyo,
inawauma uma uma, inawauma uma.
Listen, feel, meditate.
DJ Shanti 254.
I want to keep you, I'm not gonna let you go. Nisha funga na zipu, kungine nisha sema no. Acha ni kusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo na zipu, sipati vidonda vyako.
If you leave me, I go die, I go die my baby.
Na ukini pena tajidai, tajidai my baby. Asa baby nite
uniteke, uniteke,
nicheke kama mto
uniteke.
Ah, baby teke, hapo ndo penye
uniteke, uniteke,
ninenepe kama mto
uniteke.
No,
uniteke.
Listen, feel, meditate, lose yourself.
Macho yake lungulungu akinitazama, minagyoka nungu nungu, miba inasimama. Macho yake lungu nungu akinitazama, na minagyoka nungu nungu, miba inasimama.
Fanya wazi unachotaka, sitisha kunipela. Kuna paparazi na basata, tusichapane madenda.
Nakomanaza kachiri kachiri, ukibinuka binuka.
Kivumbi na jasho wawiri
wawiri,
kwenye mashuka mashuka.
Asa baby nite
uniteke, uniteke,
nicheke kama mto
uniteke.
Ah, baby teke, hapo ndo penye
uniteke, uniteke,
inenepe kama mto
uniteke.
No,
uniteke.
Walini, mbona unazingua? Wazuri wengi mjini, wenzo anachukua. We kutobisho, nywele kuchenji mitindo. Mwana kuona wafo, kila siku uko single.
Moya kupenda sina, yani ninjipe homa. Si ulimona stamina, rafiki yake Roma. Si unajua, doa majali, wanasubiri apange maulana. Hata nitunukia, bado na ula ujana.
Ujana maji ya moto utakunguza,
utakunguza.
Wepita peku mpoto tutakuguza. Kwanza kuolewa raha, kondana na wiliwi. Ona mume wangu ispa, atumiliki wa wiliwi.
Umenikumbush, kula insta udaku. Wanasema mume umekwara, eti umefata hela. Pakubali kuolewa mitara.
Utanishauri nini, kati wangu ndo sasa ni mtoto wa mujini.
Kula bila shida chini, acha nilebata, nijipe stressi za nini.
Bora niwe bachela,
staki kujifunga funga kujibana bana.
Siwa mapenzi ni chujo,
kwanza naona mapenzi faida.
Siwa mapenzi ni chujo,
bora niwe bachela.
Aya, siwa mapenzi ni chujo.
Shanti 254.
Angekuwa wimbo DJ angeurudia, kila moja angecheza. Utatamani kuimba na kuitikia. Kama kinywaji unaongeza rangi yake mavazi na shape. Katikati ya fupi na mrefu, mimi nadhani ya Mungu aliangalia kaomba mwanamke pendezeshe dunia. Sauti ya kukaa kichwa na vuta malaika wakupa anga. Mwanamke wa kumweka ndani, mwanamke wa kuspend money. Angekuwa wimbo DJ angeurudia, kila moja angeucheza. Mr. DJ angeurudia.
Ale 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 ale
ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale kila moja angeucheza.
Nimekuletea zawadi kijora cha mkopo futala nasi ujipare hani na viji sabuni vya magadi nguru simtoe chumvi ndio ratha yake munge tunipe na chuzi na nyama yake kula ya mbuzi ni kamba yake ye kinga muzi ni dishi lake fungeni maturubai wala mtu bishida ndo kwanza tunajidai kama afisa wanida
tena na kitari nimekuja na tiba sindano
leta nchumeche
na kibinda mwali na pita kwenye mabano
leta nchumeke
niponga ngari tayari kwa mapambano
leta nchumeche
chanya kangu sasa leo mambo msuguano
leta nchumeke tamba tamba
nakupa wanja tamba
tamba tamba
warushe warushike roho zao
tamba tamba
wasokujua wakujueleo
tamba tamba
tamba mama lao nitalinda benki kwa rungu niaminie taka langu mwana ufungu na inamamie wavunje nazi na nyungu wajifushie umwe yangu watulinde Mungu yasitufikie nilishakumbwa na tsunami na mapenzi nikalia na amani kwako sasa penzi sila unyang'anyi peke yangu najilia na shiba na kusasa nakativi kangu kana waka kuzima
nikupe
nakasimu kangu japoka mchina
nikupe
shika na moyo wangu nenda nao mazima
nikupe
tuzaliwe Maka tufie Madina
nikupe
fungeni maturubai
kesho kise
wala mtu bishida
kesho kise
ndo kwanza tunajidai
kesho kise
kama afisa wani
tena
na kitari nimekuja na tiba sindani
leta nchumeche
na kibinda mwali na pita kwenye mabano
leta nchumeche
niponga ngari tayari kwa mapambano
leta nchumeche
chanya kangu sasa leo mambo msuguano
leta nchumeche tamba tamba
nakupa wanja tamba
tamba tamba
warushe warushike roho zao
tamba tamba
wasokujua wakujueleo
tamba tamba
tamba mama lao
shanyinua panga mulimi kukatamua mwana kaza kitanda usiku kunenemua Nishalinu wapanga, mwini nipuka tamua Mwana kaza kitanda, usiku kunenye mua